iyaga oo ka qayb galaya munaasabad deeq raashin lagu gudoonsiinayay dad danyar ah ayaa gudoomiyey ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Bay iyo kan digmada Baydhabo waxa ay sheegeen in xilli muhiim ah oo loo baahnaa lagu soo aadiyay deeqda deeqdan oo ka kooban bur, bariis, sonkor iyo saliid ayaa waxaa soo wakiishay hay'adda Arlaadi taas oo soo marsiisay ururka dib u dhiska deegaanada Koonfur Galbeed ee dad waxana ka faa'iideystay 150 qoys oo danyar ah ugu horeyn wakiilada ururka dad ayaa ka warbixiyay deeqda iyo shakhsiyaadka loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan
Ilaahay mahadle geega maybaan iska koynay anti una maybuu in sheegada dadun ha ku mirni kaamate oo tabaleysan dadkan ka mudanaa ee anti una raashin maybuu in sheegada deersina raashinkaas oo iska jara bur bariis sokor tamar iyo saliid raashinkaas oo maybuu in sheegada hanin wakaalati Arlaadi Relief Development ilaahay khairsi Arlaadi may baa walbadan aanu la shaqeeyasi tumankan maalmo soonkan sodon jeeni la shaqeeyasi hadana may baa shahanada dhibtayaan ka tala gali tumankan maalmo soonka ku dhuman wali soonka ku dhuman anti may baa in shee dadka afuran afur ka weel dadan yalaan ka tala gali
isiin way lisiin ku baahiya dadkii deeqo hadhibdi inisan doaytan may la jaraa tumankii damba oo ramadaan markii in ka fayl lahaytay sadaqada an ka haboonaytiyo markii sadaqada aan ka faylahaytay oo la aqbalo fadhiyo markii sadaqada aan ka faylahaytay oo may la raayso qofku waajibka atu nanki walhay marka way basiin ku rajeeyay in isagoon doay doontan doaan way badhamaayeen gadoomiyaha maxamed uu ku raadamay in kulli way barajeeyay hadii ilaahay in isa faylasiin deerti
dhankooda gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Bay iyo kan digmada Baydhabo ayaa sheegay in xilligan deeqdan la soo gaarsiiyay bulshadan ay tahay xilligii ugu haboo waxana ay u mahadceliyeen hay'adda Arlaadi oo ka shaqeysa arrimaha bulshada
lankii hadii bidina bedel shee khairka ba Allah si lankii la hadii ka dadaalay dadkun deersay intun juhdiya biin usiin ilaahay may la raayso hoogshe iyo maalshe umrishe ulaadis Allah barakee marka insha Allah taala may la na halka deeydo dadkun wala hadii waqtigii hoota ka eediyeen iyo dadka wala lahan dhiibi sidii oo biin may la raay ka deeyda lana dadka ilaahay walsiyay may la raayso zaadka aakhir iyo zaadka adduunkan aakhiri fayla marka may la naasiin ka dhiri galiyana in walaaleedin oo muslimiinta oo tabaleysan wal antartan oo abaarta iyo dhibaatooyinka la daala dhacay may la na marka in isin ka deeytan ururkun dadoo deegaanka dadoo iyo may la raayso Arlaadi oo ha ku dhibdeen walaa may la raay in muslimiinta la hadirsi
ilaahay mahadle walaa mahadiyanaa dadka walaalo ee oo runtii hadhibdeen deeqdan oo geeka dadka tabaleysan waaye liinta rag iyo haween dhatiyo aadaloodka ogonleyta dadka naafada baahiya gaarka ah gaba anta la kasee runtii eedan ka faraxsanna waalaykum mahadelin fadaanaha Arlaadi development oo runtii dadankan wakiiladeen ururka qiimaha leh deegaanka dedo oo runtii unar korna laf dhabarta bulshadan laf dhabarta degmada Baydhabo oo runtii arimo bulshada eedan ka dhagdhagaan